Bulma min ba Fatima kon mu nyaaw.
Bulma min, bulma min.
La 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 la.
Bulma min ba Fatima kon mu nyaaw.
Bulma min, bayran bulma min, bayran jo bulma min ba Fatima kon mu nyaaw.
Bulma min.
La 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 la. La 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 la.
Bulma min ba Fatima kon mu nyaaw.
Rani Salima tabo nyaawul mu nyaaw. Bayran bo nyaawul. Salima tay am nyaay bo ñewul mu ñaaw lay lay la la bo ñewul mu ñaaw suma ne
bul ma min
lay lay la la lay lay la la
bul ma min be Fatima
ñere ay ko du mat bul ma min ay ta bul ma min ba Fatima jaw ko mu ñaaw
bul ma min bul ma min
lay lay la la
bul ma min be Fatima
Fatima kon mu